time and I'm watching me for my kishetane. My name is Ramo Tinsela and I'm going to come bandit ya pa Mr. Tilo. And if you want a monster, I'm going to go to Anakubali sana mabanditu wangu wapo Audivosh patu, ama pembe yuyu A 99 sasa kodize kimarekane Asijaona Nige kuwa na uwezo, nige kunywa hata pombe nipunguze mawazo Nige kuwa na uwezo, nige futa hata ganja nipunguze mawazo Nige kuwa na uwezo, nige kunywa hata pombe nipunguze mawazo Nige kuwa na uwezo, nige kula hata shisha nipunguze mawazo Una mawazo Eti mawazo, una mawazo, eti mawazo Nige kuwa na uwezo, nige kunywa hata pombe nipunguze mawazo Nige kuwa na uwezo, nige kula hata ngada nipunguze mawazo Una mawazo, eti mawazo Masa mawazo, mitu mawazo Kumbizo mawazo, una mawazo Yaifa mawazo, una mawazo Eti mawazo ya nachanganya sana Nawaza usiku mwaksi nawaza mchana Mawaza boda boda keje wane Anawaza bilia takuja muda gane Mawaza sadari akiwa maskane Anawaza mizei takuja muda gane Mawazo yangu ya nisiyo kama yako Nawazo ya mchungaji ama baba paloko Wende kanisane ukatoe upako Kazi ya kanisa mshala pepo Mwaksi nawaza nitembele gale Chadabu wadileo mwode wano sinasale Na kila siku na shia kuwa sadari Nikipata buku labda ila ya ugali Nikipata miyambili wanafosi kari Hebo na we medi kwa keshenda biko Wakanda forever jani follow me kikiko Wetu nale wajani paka kukoliko Atwendi ubanda machise tunenda disco Pige misiki kati kama disco Walete kati tujeze kama disco Wemo sona pige nkoma kama disco Walete kati tujeze kama disco Pati aliwezi kuno gabira vaebo Kunyo atadabo kiki ucheze usone aebo Pati aliwezi kuno gabira vaebo Kunyo hata dabo kiki ucheze usione aibu Kati usione aibu Jo kati usione aibu Kati usione aibu Jo kati usione aibu Buta DJ gusa 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 Nisikie kwenye speaker Gusa 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 Mabandeti wangu wote ntawaeta Gusa 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 Nisikie panchi kule kwenye speaker Gusa 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 Mabandeti wangu wote ntawaeta Wapige kibodi 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 Namasta gusa kibodi 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 Wapige kibodi 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 Namasta gusa kibodi 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 Anakubali sana mabandetu wangu watimi wa show Awe wanaku busketu watimi wa show Anisalime sana kobala banki Anisalime sana piki bonsila Aja ifapo we tairi Anisalime sana babu pala Awa mitinko awe michu mzamene Anakubali sana banditi langu wapo What? Wani katikati
Chicken chicken
Wame fuwa shati
Chicken chicken
Fulu falangati
Chicken chicken
Tula nakimbia
Chicken chicken
Kama tabambia
Chicken chicken
Chicken chicken
Chicken chicken
Hadi ya jekati
Chicken chicken
Fulu falangati
Chicken chicken
Wame fuwa shati
Chicken chicken
Chicken chicken Chicken chicken Wame isa DJ 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 Ngoma he play He play He play Wame isa DJ 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 Ngoma he play He play He play A 99 sasa Anikiwa na monsta mzwa kulisokota Anakubali sana mabanditu wangu wapo Aleto devosh po na guastumbagi Astiri moja chama Awe msila bobo Asalime sana mani Anakubali sana mabanditu wangu wapo Anikiwa na monster kwa msundu Anafuka boda sasa na kuja baka uko Awana nguwa ngambu Ama banditu wangu wakambimbofu Anakubali sana mwanangu Yesu Kristo Anasalime sana banditu wangu pepo Anakubali sana mabanditu wangu washa washa Awe msila sugu Anasalime sana chakando choka Anakubali sana mwanangu msila mbadandu laisu mbadandu Anakubali sana mabanditu wangu wapo Awadepo jipya Anakuja baka uko Awe tuzadepo Anakubali sana banditu wangu wapo A99 sasa Anangulumu hapo kwa mtambo Anakubali Anakubali sana majambazi yangu wapo Pakistani kuna mpaya Anakubali sana mabanditu wangu wa sechi chamwino Wana kwa falangize chama Anakubali sana majambazi yangu wapo Aleto devosh po wana kwa kionda Ama kuida Awe mankamponga Ansalime sana msila uyo Amada wa kulevya Wana kwa makuida Anakubali sana majambazi yangu wapo